Okunoonyereza eri okutiibwa omuntu gye basudde eri kyetume mukono tukyatambula bulungi. We njogerera kati bano abasibe gwe twakwata bamaze okukkiriza nti bo be basse omuntu ne basula eri kyetume. Kyetwakoze gyo twaba tute mulamuzi okubaggyako statement gye tuyita mu lufuutifuuti extrajudicial statement. Naye twagezezza okubabuuza nti oba bakozeko madda oba okuta omuntu mu ngeri eyo, ne bagaana ne bagamba nti kye bakoze oba kye bamanyi mu ngeri eyo babyeko abantu sayidi za kibawogane mu bende naye tebabakoze, babasse, but did not murder them.